Mama, mama, where? Mama, mama, soñi we banga kwamvu, manyinti jo yeyo ninze, na kugamba wendita mu December. Nabala bifuwe na byafa ese no kiraba gabwebi ebintu bw'obisuubira okuba si bwe biba kibalabala mu nzije mama akatono kennino lyakwako kyokka ne ntambula ogiraba sente nyingi kyentesa eze ntambula ze nsigale nzigatte ku buno bwerewereko nkuweleza olyekwobwo sigale no nga mpambana naye kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye n'omuliro eraye kakatonda amanyi bwe tuliba kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye n'omuliro eraye kakatonda amanyi bwe tuliba tulaba bali bali baneiba baba na babwe manyi nti bajja bwejagamba babaabwe bakikola batya nze kyesisobola bali bali bate bobamala kasimu kati nga sentafuna mama tobageza ku ffe bekava kwabo ffe yadde okukola tukola naye embeera yakyuka eno abakola ekitono be batufuna mu ffe tubakolerere n'ensi yaabwe bokka kiri bubi mama kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye n'omuliro eraye kakatonda amanyi bwe tuliba kiri bubi era okusaba tusabe kiri bubi bwoba ngosaba topowa bakaleko naye n'omuliro eraye kakatonda amanyi bwe tuliba ndowooza bingi ndowooza mama ndowooza enseno lweriterera ndowooza bingi ndowooza mama famire yange ribeletya enseno nga bwokiraba bweri naye mama nsaba damu esuubi mukama alinaffe wadde nga embeera